mina maphutha futhi ngiyazi asebenza kanzima ufesa iphupho lami angeke ningibambe ey angeke ningibambe ey impilo nzima namaphutha futhi ngiyazi asebenza kanzima ufesa iphupho lami angeke ningibambe ey angeke ningibambe
dala ngisebenza kanzima ngabanaki Noma bengcindezela ngibashaya indiva My brother basazokuvimba kulendlela oyizamayo Zonke izinto zakha zibuhlelo zophumelela Phela beke ithemba kumdali kuzolunga ungakhali Mase bekujikijela nangamazi uhleke wedwa Lapho impumelelo izobe siyasondela Sikhula ngamaphutha futhi sifunda ngawo Ngimdala mangimkaka ngisoze ngagive up Dala ngahuzuka ngiwa ngivuka nalempilo Bese ngisoze ngalunga ngithi okay ngiyaphambili Ngiphethe ikhali zama ngisabi lutho endleleni Nawe lapho noma isimo sishampe kangakanani Ungasabi ukuwathatha umthwalo ushone khona Uhlanganise izandla ubheke isikhanda phezulu Impendulo zizokwehla ngeke ukholwe ngokuzokwenzeka
Impilo nzima inamaphutha futhi ngiyazi Asebenza kanzima ufesa iphupho lami Angeke ningibambe ey Angeke ningibambe ey Impilo nzima inamaphutha futhi ngiyazi Asebenza kanzima ufesa iphupho lami
Wena owazi ukuthi ufuna ukuphelela phi Wena owazi ukuthi impilo ufuna ibenjani Nangumdala eduze kwakho nayo usangambiza Zonke izinto zakho zizohleleka ungadadazeli Maningi amagama azotheleka kwena lindela Lana siphila emhlabeni onabantu abaringa kakhulu Ikusasa lakho ngomlomo bangaliqeda lingaphinde libuye Ungabavumeli bangene kwena ekhanda Sebenza kanzima ma brother angeke uzisole Nawe sister noma bekufusela amaphutha Bekubeka amabala ngendaba ezenzeka kudala Bay in mind you were never born to be a loser Usanga wina namagama bakubelethisa wona Vuka uyithathe usule inyembe ezushone khona empini Kusasa uzojabula uzobuhleka nempumelelo Izitha zobe zikubuka ugxuma uqhenya phambi kwazo
Impilo nzima inamaphutha futhi ngiyazi Asebenza kanzima ufesa iphupho lami Angeke ningibambe Angeke ningibambe Impilo nzima inamaphutha futhi ngiyazi Asebenza kanzima ufesa iphupho lami Angeke ningibambe Angeke ningibambe Impilo nzima inamaphutha futhi ngiyazi Asebenza kanzima ufesa iphupho lami Angeke ningibambe Angeke ningibambe Impilo nzima inamaphutha futhi ngiyazi Asebenza kanzima ukufeza iphupho lami Angeke ningibambe Angeke ningibambe